Bwana John Nkongori, mwiriwe neza ho I Kigali?
Muraho neza kareke aho ngaho Washington. Eh Kigali tumeze neza natwe.
Bwana Nkongori, turebye ibyirendeje muri Malaysia zimiye icyumweru kimaze kurenga ku bwanyu. Bishoboka bite ko kugeza ubu abayishaka batarayibona turebye ubuhanga bwa technology bukoreshwa mu gitumanaho ku isi muri iki gihe?
Bwana Karekezi, urebye technology bashyira mu ndege mu busanzwe bakora ibishoboka byose kugira ngo system zose zigire uko haramutse hagize ipfuye, babyita redundant system. Ni ukuvuga ngo hagize igipfa kiba gifite ikindi kigishyikiye nacyo cyapfa akagira ikindi kigoboka. Nk'uko abakora iriya enquete bakomeje kuvuga, biragaragara yuko bitari ikintu cyabaye cy'impanuka. Dufate nk'urugero, buri ndege cyane cyane ziriya zigezweho nk'iriya Boeing bagira nk'ibyo bita aircraft communication and reporting systems. Ni ukuvuga ibiro byose, ibivugwa, uko moteri zikora, uko ibindi byuma bikora byerekana uko iyoborwa n'ibyo bavuga, nabo hasi babibona. Cyane cyane mwumvise yuko bavuga yuko ibuze kuri za radari ishobora kuba yaramaze nk'amasaha 4-5 ikiguruka, ubundi ibyo ntibabona mu ziriya sisitemu. Ariko icyatumye babivuga nk'ibyo ngibyo ni uko usibye no kumenya indege ubwayo nk'abakoreye moteri bafite ubushobozi bwo kujya uko moteri igenda ikora, n'abo hasi bayikoze babibone. Hatoya ntihagire ikiba banyiri kuba bayikoresha ku ndege batagira ukuntu basimbikira bavuge ngo hari ikintu cyabaye abandi batakizi.
Ahubwo ako ni akarusho mwongeyemo. None se ku bwanyu niki cyaba cyaratumye kugeza ubu, niki yatumye nka za radari za gisirikare za biriya bihugu byose birimo bivugwa yaba yaranyuzemo zitarabibonye na gatoya?
Aha, radari zigira uburebure bw'aho zireba. Burya kenshi na kenshi nk'iza gisirikare bitewe n'icyo zigamije zishobora kuba zira nko muri kilometero 400, kilometero 1000, ariko iramutse irenze ikaba nko muri kilometero 3000 bitewe n'igihugu n'ikirere cy'igihugu irimo
n'ubushobozi bwayo.
Ikindi ni uko indege igira icyo bita transponder, ni akantu kasa nk'akaranga indege. Buri ndege yose iba igafite, ikagomba iteka kuba atariho. Noneho iciye kakavugana n'ibyuma byo hasi bakavuga ngo indege runaka kuvunye tureba. Bishoboke nk'uko babivuga, hagomba kuba hari umuhanga bari muri iyo ndege, yaba ari pilote, yaba wari wafashe igitumo, akaba afite ubushobozi n'ubumenyi bwo kukazimya. Noneho yo ikagenda idafite ikiyiranga. Uramutse ugakuyeho rero ibidafite ikiranga, ubwo nyine birabura.
Icyo ni kimwe mu bivugwa Bwana Nkongori. Mwese mu maperereza za nkete mwigeze gukora mu by'indege zagize impanuka cyangwa se zazimiye, niba hari ayo mwigeze mukora mu kazi kanyu, hari ikibazo kijya gusa nk'iki ndege muri Malaysia mwigeze muhura nacyo?
Oya, iperereza nakozemo, nakoze nyine ibintu bya enquêteurs wa accident z'indege cyangwa se incident zibera mu kirere cyangwa no hafi, cyane cyane indege zaraga zikoresha zira moteri zigezweho twita jet engines cyangwa se indi mu gifaransa ngo ni moteri ari action. Zaraga zarakoze nk'umwe nakoraga twa Pratt & Whitney Canada, ariko mufatanya n'abandi bafite ubuzobere mu zindi domaine za system ndege ubwayo, ariko ngiye kenshi twafatanyaga nkurikiranye ibyabaga bikomoka kuri za moteri. Si kenshi biriya bishyitse niba bwa mbere mbyumvise, kuko nkuko nari nakubwiye mbere, burya iyo baguze indege na moteri zo mu gihe bakora kugira ngo zitabahenda mu rwego rwa entretien, ugomba kumenya uko iyo moteri yakoraga. Noneho bakavuga ngo wayikoze ugomba kumenya uko yari iri mu kirere. Ya reporting system z'indege igenda, nawe uri hasi ubureba iyo moteri uko igenda uko ikora, hari igitangira gupfa cyangwa imeze nabi ukaba reportinga kuri ba nyirayo hasi, bakavuga n'umupilote yuko ari ikibazo gitangiye kudevelopa mu iyo ndege giturutse ku iyo moteri, akagira uko abyifatamo. Haba ariho uburyo bwateye uko abyifatamo. Ni ukuvuga rero uri hasi ubireba.
Icyo mubona aba bantu bashakisha indege batigeze bitaho kugeza ubu kandi mwe mwumva cyaba ari ngombwa, ni iki mwatubwiye?
Bwana Karekezi, urebye ntako batagize, hariho bafite abakoranye. Noneho hari nka za satelite zabikurikiranaga, hari ibyo bavuga bya radari, hari ngo babonye nk'akantu ka blip nk'abo muri Australia niko babivuga, na cyane cyane ko badafite igihamya yuko icyo bagendera kuba ngo iki kintu gifite iki kiranga cyaba cyari mwaka karere mwaka gace ibyo ni cyari ikibazo uko mu ndimi yagwa no mu mazi yo transport n'ukomeza ikora bakamenya aho igerereye iyo bitariho rero nubwo uri mu kera gato ntabwo wagira aho bashakisha ariko ngira ngo muri Amerika mu bintu bita bamwe da triangle
eh turabikurikira
aho muri Caribbean Seas hari nk'indege zageze ubira na motika bura gutyo iyi ni fenomena no ngo ari kazi zwije nko kuri 1930 na zindi y'abantu byaje bafite zikagira areya zikabura zikabura yengero kuri no ngwe bakishakisha batari bano birereye
ubu twavuga ko nubu iyi ndege ishobora kuba yarazimiye itazaboneka
no iyi birebye none sireje tuvuge irenge bashakishizamo nko muri ya Osea India tuzi yuko bavuga yuko ari nka gatatu murore ku isi nyirango igera muri kilometero zigeze kuri 7 niba ntibeshye iyo ndege ikomotse n'uburemere bwayo igeze muri toni 100 igakomboka ku mpa wenda yashizemo nka essence cyangwa se babuze bateza kugwa ikajya iyo ngiyo mu kuzimu kuzayibona nubwo bemere iri muri kilometero zizingwa hasi ntabwo yoroshye byazaba nka Titanic kujya kwishakisha baramutse bamenye exactement aho yarengeye
ndabashimiye cyane rero bwana John Nkongori ni impuguke mu by'indege cyane cyane mu bijyanye na za nkete ku ndege zagize impanuka murakoze cyane
murakoze bwana Karekezi namwe